بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عند جستيال وتضبي اللباتنك بيش جون سنة دار لبدا كون سد حيتوبانك كسود وادا وركا راديو ورير أوفا فاسن madawinaa Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa garoonka diyaaradaha aadan cad kula kulmay wasiirka horumarinta iyo waliba xiriirka caalamiga ah ee dalka Norway Holmes oo maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulankan ayaa waxaa madaxweynaha ku eeliyay wasiirada arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Fawziyo Haaji Aadan iyadoona labadan mas'uul iyo waliba mas'uulka dawladda Norway ka socday arrimo badan ay ka wada hadleen wasiirad Fawziyo Haaji Aadan ayaa waxa ay la siixatay dhankeeda wasiirka horumarinta ee Norway heshiisyo ku aadan horumarinta arrimaha diblomaasiyadda labada dal iyo waliba dib u dhiska shir jiraayd oo ay si wadajir ah u qabteen madaxweynaha iyo wasiirka Norway ayaa waxa ay kaga hadleen muhiimadda heshiiskan iyo waliba sida looga marmaanka ay tahay in Soomaaliya dib u dhis ballaaran loogu helo
arrin aad iyo aad muhiim u ah waaye maanta occasionka oo loogu yimid wasiirka horumarinta caalamiga ee waddanka Norway oo ay wasiirkeena arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay ku kala socdeen heshiis guud oo dalka Norway iyo dalka Soomaaliya ay ku wada shaqeyn doonaan mustaqbalka framework ugu horeeyay waa heshiis badan oo ka dhalanaya ayaa la saxiixi doonaa waa fursad kale oo maxaa ku raadaa Soomaaliya ay caalamka kula macaamilayso dalilna waa dowladda Soomaaliya iyo caalamku sida uu committee ugu yahay inuu la shaqeeyo oo uu ay la wadaago marka aan leeyahay waa u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Norway ee maxuu ahaay dalka Norway ee wada gaaray heshiiskan maanta today is an opportunity for signing an MOU memorandum of understanding between Norway and Somalia whereby the future collaboration and cooperation agreements will be based on that mutual understanding of the memorandum of understanding. This is the beginning of a sequence of agreements, strategic cooperation, partnership that Somalia and Norway will have in the future. And this is the base for the beginning, and it's based for the special financing facility that is established here in Somalia, whereby the Norwegian government has supported and put the first funds to the recovery of Somalia, and this will be the beginning for the rest of the world to follow the same steps, and we are very much grateful and thankful to the Kingdom of Norway. Thank you.
Thank you very much, Mr. President. I am proud to be here and to be able to sign this memorandum of understanding with you, because I think that it strengthens the cooperation between Somalia and Norway. It is also an opportunity for us to stand up for the Somali people and for the efforts to create a good and democratic and working Republic of Somalia. To us, it's so vital. All of us who knows that how it is to work with finance and with money knows that having control and having the opportunity to steer your income and to have a full transparency and the openness that is needed and that is wanted is vital to the development of any modern state, because politics is about controlling the resources, and controlling the resources and wanting to make certain that money are spent for the right things, for the best of the people of Somalia, is so important, and that's why it's good for us to be able to work with you as closely as we are going to do. And this is just the first step. The next step will be to bring on board more countries to come and support your efforts, and it will be the first steps towards, hopefully, a stronger and more peaceful and a good and democratic Somalia for the future. So good luck to the people of Somalia, and I'm so proud again to be here to be able to work stronger and closer together with you.
Thank you. Thank you. Thank you.
aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa madaxweynaha yiri wixii lagula hadlayo caalamka kale laakiin waxaan idiin sheegayaa in maanta halkan saxeexa lagu kala saxeexday uu yahay saxeexyada ugu horeeya ee caalamku ay rabaan inay wax nagala qabtaan dalkeenna iyo horumarintiisa iyo nabadgelyada iyo dhaqaalihiisa waxa farxad ah dowladda Norway inay mar walbayna garab taagan tahay ilaa weligeedna ayna garab taagnayd wax weyna ay nala qabanayso wasiirkan oo ah ministerkii ahaa wasiirkii horumarinta xidhiirka caalamiga wuxuu maanta u yimi inuu tuso kalsooni weyn ummadda caalamka inuu wax weyn ay nala qabanayaan iyo in Soomaaliya la aamini karo waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay aragto horumarka socda ay iskarab taagto dowladdeeda nabadgelyadana laga shaqeeyo aad iyo aad baa umahadsantahay
madaxweynaha ayaa ka codsaday beesha caalamka inay ku daydaan Norway oo ay si toos ah ula shaqeeyaan dowladda federaalka si ay u sahlanaato dib u dhiska dalka iyo weliba hanashada ammaanka guud ee dalka. Wararka ka imaanaya degmada Cadaado iyo maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa sheegaya in nafdiisu ugu jira xildhibaano saraakiil iyo weliba odayaal dhaqameed ay gaareen deegaanadaasi si ay qayb ugu noqdaan waxa laga yeelayo Sheikh Xasan Daahir Aweys oo shalay tu gaaray magaaladaasi. Wafdigan oo ka kacitimay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacade oo horey ay ugu wada tirsanaayeen Xasan Daahir Aweys ururkii Xisbul Islaam xildhibaan Sheikh Cabdiqaadir Cali Cumar odayaal dhaqameed uu ka mid yahay Axmed Diiri Cali. Afyeenka maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Cumar Hagafe ayaa waxa uu sheegay in wafdigan ujeedkoodu yahay inay kala arrinsadaan Ximin iyo Xeeb sida laga yeelayo arrinta Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa xubnihii ugu sarreeyay xarakada Al-Shabaab islamarkaana kasoo horjeeday dowladda federaalka. Wararka qaar ayaa sheegaya in Xasan Daahir Aweys loo wareejin doono magaalada Muqdisho kadib markii uu kasoo tagay xarakada Al-Shabaab. Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa shaaciyay in xaaladda caafimaad ee Sheikha ay wanaagsan tahay haatana la daweynayo. Dhanka kale waxaa soo baxay wararku aadan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso in magaalada Muqdisho la keeno Sheikha iyadoona dowladda federaalka ay kasoo baxayaan wararku aadan wada xaajood ku aadan Sheikha inay la yeelanayaan arrimaha dib u dhiska iyo weliba dib u heshiisiinta dalka xilli Soomaali badan oo ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddu ay ku kala aragti duwan yihiin sida laga yeelayo Xasan Daahir Aweys oo qaar badan ay leeyihiin waa in maxkamad la soo taagaa maadaama la tuhmayo dhibaatooyin badan oo loo geystay shacabka halka qaar kale ayana ay leeyihiin waxa muhiim ah in dib u heshiisiin dalka laga hagaajiyo oo dhammaan dadka kasoo goosanaya xarakada Al-Shabaab iyo kooxaha kasoo horjeeda dowladda iyana la ixtiraamo. Halka warkaasi idinkaga imaanayana waa Radio Wareer. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa ku waramaya in halkaasi gaari ay wateen ciidamada Sierra Leone oo ka tirsan kuwa Misoom qarax la eegtay. Gaari ay wateen ciidamada Sierra Leone ee qaybta ka ah howlgalka Misoom ayaa qaraxyo miino lagula eegtay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona ay jirto xiisad u dhaxaysa dhinacyada Islaayto ku dagaalamay magaaladaasi. Qaraxyadana oo ahaa laba qarax oo loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada Sierra Leone ayaa waxaa la sheegay inuu burburay iyadoona sidoo kale lagu soo waramayo in dhimasho iyo dhaawac uu geystay qaraxaasi islamarkaana ciidamadu aanay weli shaacinin. Ciidamadan ayaa lagu weeraray xaafadda Fanoole gaar ahaan agaarka masjidka Xaaji Jaamac iyadoona qaraxa kadib laga maqlay magaalada rasaas xoogan oo dhinacyada ku dagaalamay magaaladaasi ay isdhaafsanayeen. Idaacadda Wareer ayaa waxa ay la xiriirtay mid ka mid ah dadka deegaanka Kismaayo waxaana uu ka waramayaa sida ay qaraxyada u dhaceen iyo weliba xaaladda sida ay tahay iyo wararka la xiriira xabadaha ama rasaasta gooskooska ee ka dhacaysa magaalada Kismaayo.
Walaalayaal waxa lix baabuur oo qoran Sierra Leone baa soconayay xataa kulankii Kenya waxa weyn Sierra Leone kibay ku mishimeen oo wadanka aqoon badan oo lahayn ayaga kaga macruuf soona. Ayagana waxay la shaqeeyaan niman kale raad kaarboon ee la shaqeeyaan kuwa Kenyaanka ma garad ayagoo isku gacan oo qabeenkaas waa isku gacan wax la dhigayo oo meesha qaraxa ka dhacay inay ayagiina ayagoo is oo qolay amniyadka oo qarax u qaatay meesha joogo oo xiligan kale ka mid ah laba kaarboon weeye inta hadda la hubo maanta toddoba qof waa laga dijiyaa la yiri maanta dadkii xaafadda u dhawaa oo weydiiyey kaarboonka maanta horeeya toddoba qof baa laga dijiyey. Mid ka dambana maanta ma naqaana ilaa hadda maanta xoogaa meesha laga darsan tahay
kana ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ciidamada Kenya iyo waliba kuwa Sierra Leone ay wadeen dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexgalaan dhinacyada shalayto ku dagaalamay gudaha magaaladaasi oo wali xiisad ay u dhaxayso iyadoo dadka deegaanka ay qabaan cabsi ku aadan in dagaalo markala ay ka qaraxaan magaalada Kismaayo. Warkii waad kala socoteen radio Wareer xiyaartan dhageysanaysay waan agaynta waxaan idin la akhrinayay anigoo Maxamed Cusmaan Xabiibtan iyo warkana warka xigaa inta ka horeysa Soomaali Amaan Allah.